See, Gianna. See Spencer the board.
I'm at Zambri to cook.
Chipongwe ngatandale apale mpimo nandi wawa kuti chikondichi njapakale panontawi kupita chitereni chikondi chatu panontawi kupita ndikutonze dandi antu koma musapusitike makolo musanamizike chifukwa chikondi chikagopoda Zategula, zategula, zategula yeah. Wina kakokoda Zategula, zategula, zategula yeah. Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula Mulavu industry, ndazikwila Tawi zonse kukalelo pilila Zonse chabe siku disonisia I've been here before, hurt before, left before yeah. Agamalangula Etingata lafula moto Akandika ngamu ni duda Inungata ni chola ngono Koma Musa pusitike magolo Musa na mizike jifuka Zategula, yeah. Wina kagokoda Zategula, zategula, zategula yeah. Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula Ine, 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 zategula
www.amadzambiri.com.